waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Suuqa saamiyada Australia ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay abid maalinkii talaadada ee shalayto oo bisha Ox oo ahayd 12-ka bisha Ox aan raahdee kadib markii bankiga dhexe ee Australia uu hoos u dhigay heerka dulsaarka lacagta Australia ama deynta Australia taas oo hadda ah 3.6%. Waa dhimidii saddexaad ee banku ku sameeyay 6 bilood gudahood, taasi oo si baahsan loo filayay kadib markii heerka sicir bararka Australia oo rubucii hore ee sanadkan gaaray yoolkii bankiga. Gudoomiyaha bankiga dhexe Michelle Bullock ayaa tilmaantay in laga yaabo in hoos u dhigid kale ay imaan karto maadaama xaaladda dhaqaale ee caalamku ay weli tahay mid aan la saadaalin karin.
We expect global growth to slow over the rest of the year and into 2026 as impacts from higher tariffs and broader policy uncertainty.
Waxaan filayaa in kobaca dhaqaale ee caalamku uu hoos u dhaco inta ka dhiman sanadkan iyo sanadka 2026 sababtoo ah saameynta cashuurta sare ee iyo hubanti la'aanta siyaasadeed ee baahsan oo culays saaraya dhaqaalaha. Saadaashu waxay muujinaysaa in heerka dulsaarka hoos looga dhigi karo heerka uu hadda marayo si loo ilaaliyo sicir bararka loona kordhiyo shaqo abuurka, laakiin hubanti la'aan badan ayaa jirta, ayay tiri. Qasnajiga Australia Jim Chalmers ayaa sheegay in dhimista heerka dulsaarku uu muujinayo inay Australia iska xijin karto hubaal la'aanta sii kordhaysa ee dhaqaalaha caalamka, laakiin afhayeenka maaliyadda ee mucaaradka Ted O'Brien ayaa isna sheegay in ficilka bankiga dhexe aanu wada wacnayn.
They have downgraded the forecast for productivity, cutting it by almost a third since the election.
Waxay hoos u dhigeen saadaasha wax soo saarka oo ilaa doorashadii ay hoos u dhigeen 3 meelood meel. Tani waxa ay fariin xoogan u diraysaa shacabka Australia in marka ay joogto dhinaca maamulida dhaqaalaha aanay xukuumadda Albanese haysanin taageerada bankiga dhexe, ayuu yiri. Tirada dadka ee u dhimanaya daroogo ay isku badiyeen awgeed ee Victoria ayaa gaadhay heerkii ugu sarreeyay muddo 10 sano ah, taasoo keentay in khubarada caafimaadku ku baaqaan isbedelo degdeg ah. Warbixin ka soo baxday xafiiska baarayaasha dhimashada ayaa muujisay in 584 dhimasho oo la xiriirta daroogo xad-dhaafa oo la isticmaalay la diiwaan geliyay sanadkii 2024, iyadoo tiro badan oo ka mid ah ay ku lug lahaayeen daroogada sharci darrada ah sida heroin, methamphetamine iyo MDMA. Shalini Arunogiri oo ah associate professor ka ah Monash Addiction Research ayaa sheegtay in dhimashooyinka laga hortagi karo haddii daroogada qudheeda la hubiyo inay tahay nooc halis ah iyo in kale ama horey bay tiri loo aqoonsado in uu qof u nugul yahay qaadashadeeda isla markaana horey loo daaweeyo qofka isku badiya daroogada. Premierka Victoria Jacinta Allan ayaa sheegtay in dowladdu si buuxda uga warqabto dhibaatada isla markaana ay si dhab ah ugu hawlan tahay sidii arrintan loola tacaali lahaa.
The work that Minister Stitt has been leading through our statewide drug action plan is so important. We understand the need to expand.
Shaqada ay wasiir Stitt hoggaaminaysay ee ku saabsan qorshaha ka hortagga daroogada ee guud ahaan gobolku waa mid aad muhiim u ah. Waanu fahamsanahay baahida loo qabo in adeegyada la dagaalanka daroogada lagu ballaariyo guud ahaan gobolka, sababta oo ah arrintan inta badan waxaa loo arkaa inay ka dhacdo magaalooyinka waaweyn, laakiin waa caqabado saameynaya dhammaan gobolka. Bulshada aan matelo ayaan ku ogaaday arrinta, ayay tiri. خبرده شرعیگه گوبل که نوذرن تریتری ایا کو باقی این لحوچیو شرعیه ده لگو دفاع ایو داد که ویل که ایه لکول ما تعدیه ده وسیر که نوذرن تریتری و قابل سن ارمه ربشوین که بلشده روبن کهیل ایا شکتی این تعدیه ده ویل که او باهن تای in sigar alogu firsado elmi baris ay sameyen Darwin Community Legal Service aya mojisay in todobadi qofba mid ah dadka da'dudu ka weyntahay 56 sano ay qoyskooda u geysteen tacadiyo Ramik Walia oo ah mas'uul sare oo ka tirsan isla hay'ada Darwin Community Legal Service ayaa warbaahinta NITV u sheegay in tacadiga waayeelka inta badan uu ay dhacaan arrimo dhaqaale ama kuwa caafimaad maskaxeed awgood. Markab dagaal oo Shiinuhu leeyahay ayaa u muuqday in uu ku dhacay markab kale oo nooca xeebaha ilaaliya ah oo isla Shiinaha laga leeyahay mar ay caydhsanayeen baa la yiri markab kale oo nooca xeebaha ilaaliya ah laakiin laga leeyahay waddanka Philippines. Tan ayaa ka dhacday badda South China Sea oo ah mid ay labada wadan ku muransan yihiin muqaal araga ay sii daayeen mas'uuliyiinta Philippines ayaa muujinaya markab ka tirsan ilaalada badda ee Shiinaha oo si dhow u agmaraya markab laga leeyahay Philippines ka hor intii uusan ku dhicin markabka dagaal ee isna Shiinuhu leeyahay Philippines ayaa sheegtay in markabkoodu uu shidaal u qaybinayay kalluumaysato marka oo shilku dhacayay Mareykanka ayaa sheegay in sharmadaxeedka lagu qaban doono gobolka Alaska ee u dhaxeeya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo kan Ruushka Vladimir Putin uu yahay fursad la isku wareysanayo iyagoo uga jeeda inay hoos u dhigaan ama la khafiifiyo rajada laga qabi karo in si degdeg ah loo gaaro heshiis xabad joojin ah oo u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine aqalka aad ayaa sheegay in uu Mr. Trump magaalada Anchorage ee gobolka Alaska kula yeelan doono shir folka fol ah Mr. Putin madaxweynaha Trump ayaa madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky shir muqaal araga fog ah kula yeelan doona ama la yeelan doona ka hor inta aanu la kulmin Mr. Putin Trump ayaa sheegay inuu si dhaqso ah u ogaan doono in madaxweyne Putin uu diyaar u yahay heshiis nabadeed iyo in kale.
At the end of that meeting, probably in the first 2 minutes, I'll know exactly whether or not a deal can be made. This is really
Shirka dhamaadkiisa qiyaastii 2 daqiiqo ee ugu horeeya waxaan ogaan doonaa in heshiis la gaari karo iyo in kale. Shirkan runtii waa mid uun muska ul ku day ah madaxweyne Putin isaga yeedhay. Waxaan u maleynayaa inuu rabo inuu arinta la soo afjaro dhowr jeer baan taa hore u sheegay haddana waan ka niyad jabay ayuu yiri. Mr. Trump ayaa sheegay in labada dhinac waa Ruushka iyo Ukraine ay dhulka isku hayaan ka saairaan si loo dhameeyo dagaalka laakiin Mr. Zelensky ayaa si cad u sheegay in aanu waddankiisu bixin doonin qayb ka mid ah dhulkiisa saadaasha hawada ee waddanka Australia maanta waa sidan magaalada Perth shuruuxyo kordhaya ama sii kordhaya 23 digrii Adelaide inta badan qorrax 17 digrii Melbourne qayb ahaan daruur 15 digrii Sydney qayb ahaan daruur iyadana 19 digrii Brisbane oo la filayo shuuxyo 23 iyo Darwin oo ah qorrax 30 maantana halkii dollar ee Australiana waxaa lagu sarifay 65 senti oo ah dollarka Mareykanka warkii maantana intaas ku dhan yahay
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.